beat pow.
True story.
Remember where you come
get
from.
Get the boys. SPZ. Need a boy. Get your bites. Need bed. Buy Janet.
Black snow on the beat pow.
Shway.
DJ Moon.
Olu Woody na Kana. Owaro na Kana. Masile kuni wala. Fuave ina jese skata. Gawacha ne kuingila mkufuaya. Na ingili lo kuna fumino ku. Okuwa umwame pasha lo ku. Kosa yali shirikwa. Fila wako sa. Olu Woody na Kana. Ifyongo na Kana. Masile kuni wala. Fuave ina jese skata. Gawacha ina kuingila mkufuaya. Na ingili lo kuna fumino ku. Okuwa umwame pasha lo ku. Kosa yali shirikwa. Fila wako sa. If you're not a different cover, if you're never, but I'm going to come on over now. Shoot for we don't get squat the mula. A popena, Nishina Chula, Mumatumba, Yosani Wada, any job, Yosenda Womba, Shava Quat, Ina Idamba, Amakero, Bambi Wachave, Kuome Wakon Kendalama, Gata Quate, Nishua Sula, Nepua Fiance, Ari Chula.
Nakuseka ine woshida ingila lelo nipasate mwone shosha ingila wilanga lala wilanga la unanganta wadisha kasumala wilule mwendelo imoto ey mbengi bala chilo na mabali
niso kuwa ya pa balino mba shiseka chimbuya shifuwa ya kwanga la kumbia omukamba wapane ba wachame alifina tafuwa ya kubomba alivika vya tichaba tama puresha ulubuli na kana.
Nangani pa jobu ndaigebele lo shidusa piwobu. Shaba kwati yali ibele fya ibele vyonkonka na sala. Shaifinya shaifinya ndabaza. Nangu ya kusungo tunya. Kondakta ndengila mwininga chapse mpunga njendelo tukosa. Kulubulise lala na jobu bunangani. Chakonka monga biznu. Adasa deluna pidi bashke mwala never lose hope.
Kulubuli na kana. Owaro na kana. Masire kuni wada. Fuave ina jose statia. Nga wacha ina kuingi na mkufuaya. Na ingiri lo kuna fumino ku. Okubo umwame pasha lo ku. Kosa yali shirikwa. Fila wakosa. Ulubuli na kana. Ifyongo na kana. Masire kuni wada. Fuave ina jose statia. Nga wacha ina kuingi na mkufuaya. Na ingiri lo kuna fumino ku. Okubo umwame pacha lo ku. Kosa yadi shivikwa. Fila wakosa. Commander JP
Manjata Beat.
Manager Zidap Kida Simulwala Nation Diatia
Black Snow
Chief Wars Walu Leisha Lexi Aziru
DJ
Kuchas Mwani F.Wango Pa.
Hey The Blast. Hey Kim Kida Naiwe
Remember where you come from. Stop your music coverage. Don't see old.